nti baby kwata kwatawo era mpulidde nti gwokimala kusaweyo kati nno kinsaba munange nyweza tovaawawo nkolena ku mukwano go
Chako, natoli wo, muli nenu wo moyo
Baby, kwe tagala, tagala Seri yo mulala, mulala Jala kwe tagala, tagala Seri yo mulala, mulala
Katino mama, kaulu kutuke kani muliso Seven to winter, Bukakon, every book of your getter.
Lava, lava, the Kakina, the Kankwasam of Bessie. None of my managers in my good accident. None of my good Mutari, the
Mam Tegera. Oh, Sakira, Fika, Ulukutu, whatever was someone wange want and Uncle in the Quaritagera. Kugamba byokwasa speed nze nga tegera
kati manya gwe musaho wakimala wabitegera baby gwe dagala dagala seri yo mulala mulala jala gwe dagala dagala seri yo mulala
Never could you, Nansen, so cool about Calvin. Never,